sale por ni ramena. No cabaya cutonda ya. Yalia body na yenderia. Paso con la mar. Rati uno me abenó. Onja kala wamu, songa rache na lemeza mu. Apie feyo yo body good. Matira masoko kashana nanga Christmas tree. Kusoma konga ita no mo physics in. Ome mele koko lena no butiti. Embeleze kala ya brownie. Lino daru lena kukwa wa. I wanna be your future baby. Kasi bandi kuhu siku mwe machi fensi jangu. Munda na sisi umie mpenzi wangu. Na kwa hidi sita kumumiza tena. Wea mambe, that's what you say. Ya nange pambe wa. Onya ya bebe, that's what you tell me say. I wanna be your future baby. Husbandi uu, usiku mwema chifenzi jangu. Munda na umio, unaumiza, unumyanyo. Come be, husbandi.